fresh futhi unuka imali. Ngiyajabula makumele ungake. Anibheki inzipho nibheki inwele zakhe. Wedala uyabona ngisalela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena, ngijabulela wena. Wedala uyabona ngisalela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena, ngijabulela wena. Asabe baby, asabe. Bambi isandla sami swele ngale. Ngizokuphosela uthando ulinqale. Ayi wena ushisa ngize ngcibikale. Asabe baby, asabe. Ngiyabakabusela ngawe khalikhale. Unuka iperfume ephume ithale. Uwenza impilo yami ibhalanse. Wedala uyabona ngisalela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena, ngijabulela wena. Wedala uyabona ngisalela wena. Enhlizweni yami kusabela wena. Esifubeni sami kuqamela wena. Ngismayilela wena, ngijabulela wena.
Family and friends.